tabia, sura yako sorembo, nilivyo simuliwa.
Sura yako
uzuri wako so tabia, sura yako sorembo, nilivyo simuliwa.
Snapchat, unatipost, makeup is za tofari.
We
usinitanie,
we nani?
Haufai kuwepo ndani, wageni wakikuona ni hasara ukweni.
Oh baby, the first time I saw you, baby, damn, everything was fine. I thought was the middle of your video, into the Instagram and Twitter, Facebook. Ay, umelichanganya kama karalai, kalie. Nilikupa moyo wangu wote, lakini Facebook, Twitter, Instagram
wakachukua.
Toto nilizani umetulia kuwa jina Snapchat and Facebook, Instagram pote umesambaa kama mkawa. Sito jaribia njia unayopitia.
Mtoto kabadirika, utazanini kinyonga. Totoke napo mwambia kwake, anajiweka ni kiburi.
Oh oh, asubuhi Snapchat, jioni Instagram, usiku Facebook. Na hizo posti za kwenye Facebook unavyo jitereka kama daga.
Kama daga,
sura yako, sura yako, tabia, sura yako so rembo, nilivyo simuliwa.
Sura yako,
uzuri wako so tabia, sura yako so rembo.